tele wenye. You still touch with me munga shoku na mwenye. Okay chona di baby girl nkiwe heaven sanyangale. Ningalile my way bala candle glade. Pali wewa close my heart ingani kanjeza. Swear is forbidden but pali iwe kaleza. Hey, koma ambuye aliko. Hey, nipa mwana kazinga wewa pandia malinko. My baby, my honey pie, sweet I treasure you. The only reason I can smile today, baby, it's you. Hey, diwe na imbila kanyimbo. Diwe na imbila kanyimbo, kekam deka simbo. Ni real love, uko bando kamba sexy. Chala tonze chiziwe kuti hazindi ya drexy. Ni grile dating, angote na katia. Zino wandia na kuchinja zina, ndiwe Mrs. Razi.
Oh, our love will always be.
Understand if into fika balance utandizo faka dance like ani kutungulu senkulangize kulitalo lakwe na chika shana umi wanti ulipalo wana kazi nga weo pano patalo ali rea precious kwa neo munga ni kateti vea. Hey, diwe na imbira kanyimbo. Diwe na imbira kanyimbo kekamteka simbo. Besi ya sila lomba zinga kambe sexy. Lebo izi vika kuti hazi ndiye drexy.
Oh, our love will always be.